Greater than the one, the way. him. He's above everything. Greater is he that is in me. Khona ngaphakathi uyaphila mile njalo uyangiqinisa uyanginqobela uhlala nami njalo ebusuku umselele ukhona emini ngivukile ukhona ekuseni ngizabuka noma kuyashisa noma kuyabanda ukhona ukhona. Oh, greater is he that is in me. Greater, greater. Let the name of Jesus.